KND.
Chain Somebody
Records.
Mr. Lollipop.
Download it from
ilovedmusic.com. Balu de Zilide.
Manana, amama unikosha neo, wikafumia kuni weo, kamona kazi koziva mambo, kakapita ukumbrazi bando, nifuna wazive leo, kutineo nuka kunda, kazibo pika zantwilo, na mponda.
Mukazi nilina ye, ni woko ngora ye, nilina choice ne, I know. Ndigo ndago mbovu, ndigo ndago chafu. Chone ne patupe furufute, mama penya ni bogozi. Chone ne patupe furufute, penya ni penya ni. Chone ne patupe furufute, penya ni bogozi. Chone ne patupe furufute, mama penya ni bogozi. Chone ne patupe furufute. Furufute, Chain Somebody, Mr. Lollipop, Balu de Zilide.
From ilovedmusic.com.